tenga mtima wangao
Amai
Kone
magona
Lekere wago sandirande shonde Ndusa malabe sinduponya mgalande Malo manga munga akobe Orizo kukondera zifukwa ndirina zobe Sindinga kufufure ni manga mdingariro Ziribeka ntutisi anaiwe kukwela mero Mbamba sijifukwa kutuka pita sudzabweranso Komarupa ngadu tentawi Ukupita ako Ine ndizafika so Ndia usada shoke pa komo bano Ndia usada luluke so mnyumba ino Tenga Tenga mtima wangao Palibetu wanga usamalo kandibwenzea Ena watoto angatambe kundiswera Sanga udeketele tumongong kajitira iwe kudeketera Angatambe kudoda kwesa ngatimpira No wapulumoka pansipwe Kuswega angazira Ndiye mtima oswa doto lobu Osa sogeka uka tetegao Nkwale gira ntosa samalo oko ndandehu Ndiye usadachose pazi pa malo ano Indeti sadalikane sopa mpambano Tenga Tenga mtima wangao Nkadako ndu arule ndo kadakala wanga Bore nkadazi wanda kwa ni talo njezo langa Kusiana pa infandi zori nkafunitita Bola ndizambe nali ensa nkaneneta Komataona wayambandiwe Nkundisiande kamaso muta chitalowe Mganji suda ndiuze Kutikuita ndwa kwako enendize Iwo tsala na wawadontoze Wasanka kutu ndilize Osa ndimvetsera kumtima nuleze Ndietu sadalowe mnyumbai Asa razo tega Nguza kutsegera jitsego mopanda mpukai Tenga Tenga mtima wangao Kukuso wankosa gamba nkazi wanga Kusungulu mankosa funsa tere wandisoso la ntenga Kukondana gonseri nkakondana kucha Chimwe mwesho nseri dalina asho chicha Leru wachisandu sadimi sonzi Nkusiana mwapa tantu mazi Udalidu wanga mlera kungwa Poru nkandizu tandika kwa Udalibe mantandi njoka za ululu Unkandi gwiri titsabe kunga chiteka mfulu vulu Tagumana nazo rumbo naona Zikomo laka laka kutikwana Umasuja udatega kumakutu Osa mvetsera kosa mkutu Zosa mwitsaruzi dali kolopete Kufuni tsitsa jato jikondi jite Umasuja udalimbabe Kukala na anonga mbebe mbebe Nangare robra Uwandita tiranji ngatisho yabwa Mwina rutika dango gambira na awiri Tisiane indeko makopanda mbiri Kuma watu sonkanita ntwa mbiri Kulira kwa angali one kwimbiri Ndinsamare bwanji mwana wandi sirayo Osaja pala kwa mankakayo Kapena ichindishirango Pukukonda ndasanduka zaya kunkongo Kumarundi sadayale nkata hii Kukusiawe kaoligone muntakai Tenga Tenga mtima wangao Poyala tunkata isi kutinda kondwa Iwe pogona kuno tiwanda kumudwa Mwana wakanda jotere Mkundisi ilandeke osada mulere Mkaka wa mwago mawele asada mwelele ujembere wako sada jerere. Iwe pomalira, poti wabereka uli wachichepere. Pokwatira na tinkafuna zote ere. Pomabwanji makolo sitida wamvere. Mujankari sabanja ribigirire. Pofuniti tatu maponzi rapidirire. Kuriba tsogolo tisadzalire. Magani tinkashiraja. Awandi malire. Pomaruchi kalatidamvera makolo sisadatere. Mujanka nenetsa risakwatirane ndifachi chepele. Mbamba sizika dafika potere. Little honey, sweetheart, baby, darling, wajigondi, dear, taona watelere karunga diterere. Ah, use mumtendere. Koma usadatsale weka kuno. Ine kukadikirira langa tsiku lodzagonanso kuno. Tenga. Tenga mtima wangao.